amat.unaux.com.
Baby, na desire. Shari, you did take me so high. Abana go leave you, miss way. Ndili nawe nawe simza kutaya. Mwana kaza kata wali lenji. She a pretend fine like a mwizu kanji. Okonda wakalire from wali lenji. She never rain me down, sandi si a panja. Nika kumudwa, nika kundwa.
Cause of you.
Nika panika, nika puma.
Cause of you.
Nika limbika, usafoka. You are the reason I feel so good.
Cause of you.
Ukati usekelele. Tima manga ntendele. Baby ukali tenane. Ndizi mvachi mwe mwe. Baby no pressure. Nima una mata uka madikwesha. Nima una iweweka. Palibe wina ntima wanga azatenga. Baby no pressure. Nima una mata uka madikwesha. Nima una iweweka. Palibe wina ntima wanga azatenga. Nika kumudwa, nika kundwa. Nika panika, nika puma. Nika limbika, usafoka. You are the reason I feel so good. Nika kumudwa, nika kundwa. Nika panika, nika puma. Nikalimbika usafoka. You are the reason I feel so good.
Download great music from amat.unaux.com.